Hoi alai, hoi alai, hoi alai, hoi, hoi alai, hoi alai, hoi alai, hoi. Ninku dilei dugal kumadigi yo geda darafuine. Deli uba kugu turaya mel dalungodane. Adigo badalan baba yo adu daran yeisan. Da la urte yeidi yo dubu ku dabrahayaye. Da beila hagagi yadu mil dubadayala. Da aski yo gonga dubantuhu kadafahayaye. Da aski yo gonga dubantuhu kadafahayaye. Ku madirna hangala da daba urdeisane. Adigo dalet chifa o wari baddi faysan. Dugaagi yo warabaha kuuni kamadidiyane. Dugaagi yo warabaha kuuni kamadidiyane. Doligu ninku dimna hadigu dibu afofaye. Galada kadaran doligo da'a wawiyane. Hadba du'o hakasu galan wiku dumayane. Hadal wada dahsono dalab layku dal dalayane. Dunchi gaga ina dori sodiq da walise. Dunchi gaga ina dori sodiq da wahalise. Ada doran nidinka dalkale dawlad naanaa. Ninkan dili midkan dor kandain dora shanale. Daka diyo wixi sodegi yo dole sanigale. Doligi afu fada kudayay damacu sawmahe. Doligi afu fada kudayay damacu sawmaha. Nindor kakadiday emida doqoni wa muge. Wa laga dagala duliga ola diriraye. Adeerka ninki dilay adiga wukudabixiye. Adeerka ninki dilay adiga wukudabixiye. Ninka dahabka daabulanaye wariba si doni. Ama daashka kaadumiyey ma dabaqya ku jexi. Duumada ninki beray ma dawadid bixinde. Duumada ninki beray ma dawadid bixinde. Nima yahow daliilka cadbanidin durdursiine. Dabkaan shide daruuraha dulmaray mabaadarentane. Dariqi rasuulki dibaduga istagteene. Hadaalku ilaahay dajayna wadku digateene. Diintiniba dorisen daahirka ahayde. Durdurrada shidaalkiyo dalka dibu xarashteene. Warbakhtigi dafu fakadaran kandilacwadiine. Bakhtigi dafu fakadaran kandilacwadiine. Nima yahu waxad doratin wadad nima waye. Dalan baatigi yo walida daracha muddane. Dulligi ya ebti yo humaha kamaddi qotane. Waxaydin daruge yey wadolar radiyaye. Doqone yadun yaduna walabada dayrode. Doqone yadun yaduna walabada dayrode. Libaaxu ba intu dibadda iyo dayrka sarameri. Yaday laga daha xulo laga dadalaye. Marha du du dada sordex galo dobiga marane. marha dudu dala so dhex galo dobiga marane ciid la dhigay dariiqiyada hadii la isku daynayo dhagaxa mid kale si dul saaridin difaacayso war dowladii yari sowdubuhu kama dul yeedheene dowladii yari sowdubuhu kama dul yeedheene difaac malaha geeridu cabdowad ku daganteene waxaa dabaqya dhaadheer hotel dulun dulcaysaanba amaad ka daan iyo ka daan dayrka xidhaataanba dusha sare dabool adag waxaad kaga dahadhaanba dab hoolaa qaydaad ko socdu eebba soo diriye duufaanta iyo miinadana wan ku soo dariye nin waaliba wuxuu dembi gala loo dardari weere ilaahay wuxuu dooriyaan dawal loo heline war dibuu soo noqday meel xun baa dagashanaysaane